Ain't I? The revived remix. Billa Christ, sin at the mic.
Kama vita mikobodi ya mtoi ya ulagi fruit Wakurea walinihepa jukwa basi onekani tena Lakini nikona best ambaye ni forever ako nami ni my endeavors Sina besti kama coca bila cola ama shati bila cola ama panel bila cola Revived bila Christ ni kama kuishi niko blindfolded Sezio na mwangaza sina nuru atajizani Niki come through ni mengara, usiseme tinaringa It wasn't like this bana, ni gode metuwa mbali Zamani zangu zili kwanza kulala kwa mitaro kufikana Mwame kwanza the day before jana Bila Christ ata nipanye juu chini Badu boda sezi joka, boda sezi vibe Nilikuwa bad boy, sipo na jo meaning ya happiness But sign niko na energy kuliko rabbit Dura sila
Bila Christ, sina any,
Bila Christ,
sina kitu
Bila Christ,
sina any,
Bila Christ
Get a life
Juni kweli bila Christ Sina life Kama couple bila wife Kata nyama bila knife Half life Kama hyphen Nairobi ndo kwa naishi half life Shida mob kuteseka Sina raha Sezi cheka Kama song Bila size Ama rap Bila enter Bila Christ Niko empty Skobodi yangu ina point Kwa crime fingers na ni point Bila Christ Siko on point Siku anguka hesabu Ni blessings Ni kuwa mob Nili lose track Nikizi count One by one One on one kwa people and one No rules for life, me who play by the rules Stand up, 6 o'clock, head up, shoulders high Just like a box, Bila Christ at a dentist as it flows While that end is a stop, mpaka kaleche mumu anasema God ni mso
Bila Christ,
Bila Eni,
Bila Christ,
Bila Kitu
Bila Christ,
Bila Eni,
Bila Christ
Reasons of a club car red man Bila Christ like young for dark Ray-Ban Sinaga gold watch But in gonna precious time One for the road Hi barbari no tupele kawabi Bila Christ Sina saikia kona siku mpya Bila yenge wafagwa ni tetoni Montana Kitiko hey. Natoka mbio Kiketer Trouble Teren Laughter Ata nkio kwa shida Mina jua niko protected I'm best friend for Christ Bila yenge
Bila Christ,
Bila
Christ,
Bila Kitu,
Bila Christ,
Bila Eni,
Bila Christ,
Bila Kitu.